Abantu b'oluganda temusaana kwe sobi namufuga okukuma oluganda olwaddala musinga lwemugamba nti maama wange mulala kuba omusaayi waffe bonna bumuguti abazadde bawaba kuba tebamanya ebintu byali byabusoofu nnyo okubikola kubategeereza fenna abataliyo fenna tuyitibwa mulekwa kiruma kino Tuve kubyayita, buli omu ng'awa munne ku kalungi kafuna.